E music on the beat.
Poison. Yeah. Arita huku wakitua machozi, kachoka stress za mapenzi dos. Kama ngeke wakakutana na mnyamwezi, sida makuzi kuje swala mapenzi. Sema mwenye walikuwa loko loko loko, sasa kampata mimi. Takupenda bebe nko bebe nko pembeleze sobsobe psobe. There are something, there are something,
something
people never don't know. Mwanamke anataka matunzo na pesa. Chapati, suku wakinuna ndo sepati. Jena toka lianzesha kwarangati, kisa mendeka angusha kabati. Nina mpa chapati, chapati, suku wakinuna ndo sepati. Jena toka lianzesha kwarangati, kisa mendeka angusha kabati. There is something, there is something,
something
people never don't know. Mwana kanataka matunzo na pesa.
Karika kamuli kamoro.